Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Kede Kabaru Jame Fulfulde Alkemisare Noga e Jena Ilurujue Jena Yamdo Sukido Sijo Tamani Miden Tawa Ile Maison de la Presse do Bamako do Njoti Nono do Kabaru Jibi Morway Gal Konko Salim Jora Wonto Ogi Jande To Zekirabon Kumpititi Wide Watu Serta Hedi E Woteje Di Watu Jono Kanko No Dirte Deze Kumini do Kabaru Di Do Golejo Wikaki Kandi Wotre Di Funjo Tiki Le No Kule De jamande ko heewi ana wonde hollude anniya mudun lobbono han yeltirde odo nyalaw fa yaha wotto o kaw yogabe du kolitti wiide wotto jono hono wotna be wotente be gorino be kolaaki no golleji mudun di gorri feyi kanko noddirte Ibrahim Madi Kisa kanko woni amiri wotto jono ko noddirte tasit wotto jono wo jukiti to hono dum woni golleji do tawi ton sara makko ana golla di no mo hollitri wiide tiagal ko mo joina altiner jabbi non de ko di wonno sembe kabaruji dum jogini on do beta hande di bismillah modon e hedade
kede tenugol himbe dartobe lamade
do kabaruji studio tamani
hokkude kabaruji fa fame kaltidan fa ndewure
studio tamani fa boto golleji woteji
balle tettan heddi dido woteji nata leleedi meden di wattu jono yoga e kakele de fun jottiki noli nokkile kande wotirede non kanko dum won neddirtede deje o holitri wid lami dido golleji ko yaata himbe le chapande nayo fedde union africaine de hanbe honjaade be bi chapande joyom jaati hanbe honjaade kany e nata leleedi meden di wattu jono yelo dido wotijan laba fa keden famtaade kede Ousmane Yali Buli e Mumini Sendebu
kabaruji di fu ana kawritina fa woteji di ngade noga e jena lewru juliendu dum won ko delegue General woteji di holiti wide e wi general Tiaka Sangare kake wota teddude fu puddama nabede lebbi kewdi joni
tulo matrila hitande 2017 won ko kake wotirde fu nabande nokkuji odi kani nabede den ko weta referendum ko wundi non landinade den do hana fe juhude yimbe
fu etawede kake woti batake le nokkuji yogaji hono nokkuji de lam o dabere mum wala le commune gosi nokku no dirtedo ina jatafan kake woti nabatake dum woni ko kumando o nokku holiti wide o nokku mo gube jaddin ko be de wi mubbe wodi horejum di gendi sutama ko boyadum fa don gonden jondo anda ka to woni tiagal dun le cercle ngaji yogaji kake wotede nabataake fa nyande wetta fa woteji di ngade sabe rafinde nagu gondo le de nokkuje dum wonno ko lamun kobe mabbe koliti wide hedde ya gol honjotobe warbe faabade ko yata chapande joyo honjotobe union africaine nya le leedi di fu e mangal mudum e wi mabbe lani ndaji di be gondi e wadde di ana jamni fa be nya le leedi di daranade woteji di ka fu e tawerbe koliti wide carte wotede nangita ka sanne Zamari Bangante, woni doyen des observateurs africains. Kede ko sifi.
Nous sommes au nombre
de Mbara chapane njoyo e tato. Yela amedunno do yaade nda tatiji leddi fuf. So tiagal leddi ni min neldi yimbe leto Cote d'Ivoire, Cameroun, Burkina et leddi France. Fedde seni wadi golle hantine sanne. Metta amen yuko kartuji di totaka gila e wattu mudu. Ni milawide fedde seni e kanya bal politique ko be kanno hinade dum.
Mais aussi les partis politiques.
Honjotobe wombe walde Moumar Kadhafi darani be fa dental e jam wadale Afrik jetti golleji gondidi wadede e tenugol himbe gol e be darta himbe fu darano fa woteji di ngadire le jam e dejere kede ko saydu comparer wi o consultant expert electoral
j'appelle toujours
neddo go ngadam mi yum fa hande bibe leddi mali be tinno juudina haklaji mun en e ngatan haklo sanne putin kobe yalla patbe nata faratiji mbawdi latari sababu rafikawral ana hani be anda wiide leddi mali tan buri dum fuf denno ndido leddi dum heddoto fay goto hebata ural fay goto dum hawata
hollitinde wiide fa hande balle tati de woteji kandi wadde leleedi meden di wattu jono yimbe le hewbe koliti wiide ngaran jalta jawyalo no kane subiraade neddo mon jidi dum e tawede fu wobbe hollitimbe wiide kanyi e baawa yaltude sabbi de tiida Allah jano gonti e matede leleedi meden di kona yiri bangal wayde de naw kanyi hebude carte de wobbe dum bihi kola ko no yimbe le hanbe wotinede be jaati fa keben famtar kede mumini sendepo e Mamadou Sama Seku
gila garangal demokrasi leedi mali ana hani jo inde president nayobal mun won wottobe koliti wide bebe kuyani dun be heppi dun subade president mabbe bebe mila wide yo golle leydi yankaku ko kala homa fur ana hani wande
le vote était
wotu gol yo golle bingi leydi yakku sabe ele wattu demokrasi gonde mudu so ni ahinnaki woteji di awawa halde fay hunde bangal subagol president
en nak salitaire
ka won hono monsieur Kanté mbawata wottude sabe de be galla carte wote mabbe na bebe goddi to ben kani wottude
moi je ne peux pas voter
gawa wutuide sabe mi hebaay kartal an wote denno mi hebaay fi yaade segu omtuide kartal min dum mi gawa wutuide sabe mi hebaali kartal am denno batte dum hebata wutuide sona dum mi yidno jaati wutuide
j'allais voter sulani be kabaru ndenagu gondo le wuddu e sahal leedi ndi kambarmu wotobe hewbe mbawata wotude wobbe dun ana mila wiide be njida wotude kambar be kolaaki kandida en sabe de be mila wiide be fulbe ngotu non
mine horam ko sammi sammi lamda magay ngi election on atidi waawa wiide warta kay de me sadari mopti 12 ans tanen kay woto natiri kibar jaat sabbi be yimin fu ibe pide min donc mi dan kulo sanne quoi
concernant cette année bon moi
kika kay mi ya jaati candidat mo njirmi hakune mabbe sabbi dum bo dan yidi be tan ngoni narto be lam
dale voter
so min wonno kanan ke leedi ndi yo yawtere der e mudun no bibbe leedi mali fuf totta hala
hala kamin ko ki yimbe le gombe kuli koro wattu jono ko heewe be do yimbe le fumbi so kanye gonno kanan ko be leedi ndi dewtuto yalla hono isine mo no dette iko ma hani ultrede ton sukabe jokkol be wombe ton be dun dokke golleji no yimbe le kuli koro be ka kuli triwide kede mo kanko kede ala men gondo ton noddete do zumana nayte ko mo hebini min do hen do faccitaangu mamadou samaseku
attendons du nouveau président la réouverture
so min wonno président leedi ndi mo itan usine iko ma gonno do kebal mangal to kuli koro ton hono le belle ciktede no iri mahugol nokku usine ngaji kulkuru so mi wonno president leedi ndi urita gollirdo modo kewde yalla wayde golle na buyto bangal mudun ar hani usine ngaji kewdi darne ila amen kay president mo subeta o tinno watana on nokku hakkilo urita nokkuji hono usine yukuma e ko nande mun
en faillite tel que yukuma
holitinde wiide dum wona kabbaru no teno gol himbe wori leleedi meden diibe bi hi dum wadi jonte tati dum woni hono aljumaare waronde dum hani uddede ka kambe dartobe himbe mbaawirfitaade le nokkuli mabbe debbe kollata hono golleji mabbe diibe gollidi di ton ngeni noddirte nokku tesirte be kolitude kanko noddirte Ibrahim Di Kisao kanko woni amiri ndido o do nokku non be kolitiri wiide kanko o do sugo jokkolo o lumti babbi ko tiagal ko iwno le hen o wihi do o tinnoto o jukkito hono golleji di sara ko jukki ton dile nokku tesito fo e mangal mudun kedemo kanko noddirte Mohamed Lamine Sissio kanko kededa men to tesito ko mo hebini min do hen do facci tan Ousmane Niali Bouli e Mamadou Samaseku
o baro dubi chapande na e jeddi noddirte do Ibrahim Hadi Kisa lonti bam mun tagal ko jiwi dubi tati joni kanko lati Amir Tatobo gendi tesit ndi illa ndi jodi tesit jodogol Amir gendi kabaruji kewdi kon do mudo don ko chaydo ndi gendi goto holliti wiide
en general on prepare
ko buri hewde chonti kesi daneji landinte almami ma nayajo habata pilkulgul tagal dun be jokitan hen doawuji kewdi ndem woni ko jomun juinaita jonde mako fadde mako natude der buguru
o fonde sa case
de halaji arandeji do hali don kanko Amir o Ibrahim Hadi Kisa o holiti wido o daranto fina tawabe tawru e sarabe mabbe fangili tisitindi jokka wadde dum fanda mudun yo faade wuro da hakkunde be genendi e yirwere mayri
c'est un grand jour pour nous
nyaloma mudo wonande kureji am e mi horam latade Amir na jogi taddengal sanne mi yata tiagal munyal e sawrare hundande kasindinde sanne bangal ngurdam amen e kanye yirwere commune amen
development de notre commune
ngendi tisitindi jodake hitande o junere temere jena e chapande joy e didi baba Kisa jo ininondi o ceddo awotodo wonno hedde wendo o jodino arande nokkudo awotono to gonde hande do himbe ujinere e chapande jeno ngoni e mayri wonno ko Mohamed Lamine Sissé hebine jihude tesit
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sikira biyano ne le reso ngaji meden di en puddirando jenne do be mbina do goto heddiki le hen yimbe le hobe du barmi kasara ngado ton hecci kenyen hakkunde jenne kanye Carrefour mudum be bihi be do yimbe le lumo koobe jaabe le nokkuno dettede majama e biurono le lamu le lumo jenne go jaat so mudum woni du o do kasara wa tonno be kollitiride ka anda ka fukode o do kasara le o do nokku urudan gartan faado dire do fesude suka wonbe tombe faade non be kaane sekira ton nyaw ubal gol do fesugol fuddi ton timmalle asawere warorde suka be ngala hitande fa yotto duubi je kanye kan fesede ton urudan gartan faado korodo yimbe le joen kabode kanye barito suko jokkole goto nokku ni dotte do peppa idum le commune koronon be kolitiri wiide be do yimbe lo kande be ngadano o do golle duwo mo jabe de kebi ton wiama on jommu du barmi wakande arme o yottile o do nokku de tawi be jawti kero hakku mali be nati leede Burkina Faso de secrétaire do kantel betende kabaruji meddi dimi joti on sanne hedade hejju jame kafande kedde hedade honno andirdo no do e seeda yutre meden de ana woti wassalam